Mambo vipi everyone, I go by the name Ado Veli.
And I'm Big Yasa.
And on 10th April 2024, ndani ya Eid.
Tutakuwa na wa Power Season Meet and Greet.
Yes, ndani ya Chester Ways, hapa Kenyatta Avenue.
Next to Bank of India.
Yes, most definitely. Yeah. Tickets ni 500 bob na ni redeemable for 2 burgers.
Yeah man, na kutakuwa na performance from me kidogo. Alafu pia kutakuwa na match giveaway and CDs giveaway na some signing. Yeah man, tell them poor.
Yes, most definitely. Unajua tutakuwa hapa ndani ya Chester Ways from 7 p.m. to 10 p.m. Just 500 bob unatokea upate na Big Yasa wa Power Season merchandise, wa Power Season collectibles. Yani kila kitu ni wa Power Season.
Yeah, unakam tuna chill kidogo tu na msanii. Yeah. Yeah man, Mad Clan. Yes.
Eight side, west side.
Oh. Hivyo unanipata zin. Hapana, but ilikuwa tu natural tu. Yani aje kuna hii blocks nimeweka hii verse. Unasemaje? Tuseme nitapata age sasa hii ndapata Mr. Right baadaye. Na nipata like hiyo kwa ati kitu serious hivyo tumepatana, tumesema eh hey, nini big ya ndio hii nini tukae tu andike. Ah, ilikuwa tu very natural. And nini hata even though the record blocks, I even know.
Wallahi.
Eh, hey, hilo ni record blocks. Then after tumewe, nafikiri ndio pia tunataka kuongelea ulala na hizo vitu zote na tukamwambia ni aje, nataka pia kurekodingo kwa mafulani, akasema sawa, tunaweza record huko kwake.
Eh, Juenda alishoot nini? Alishoot ulala, sio? Eh, nice. Hiyo ni fit sana. And ningependa kujua collab ya Silverstone Buzz ili apenaje.
Silverstone Buzz ako
Kongo makani. Mko naye kwa Clarks.
Clarks na Bench. Sasa hiyo ili happen kwa studio yao. Tuliko kwa studio kina Silverstone. Na pia tuliko tu tuna record ngoma bro. Haiku kuwa tia album, ilikuwa tu we just recording song. Nikaeka verse ya Clarks, AJ pia kaeka yake, Silverstone akaeka. Sasa baadaye later on, Clue si yako na hizi ngoma kwa...
Shout out to Clue, ashaibisha. Tutongelea Clue kwanza.
Clue yako na hizi ngoma, tuzumezi record tu yaani, unanipata Clue yako nazo. Kuloka na ndoe, hizi ngoma nimemaliza kumasta, rada. Siaka nitumia, mi pia nikasikia. Nikasikia kama Clarks, hii inafaikuwa kwa mingi. Lakini haiku kuwa titumerecord, tikisema
tu. Oh, haikuwa like premeditated or calculated for the album.
But you are just in the studio sometimes and having fun and recording the songs. So, tunaweka tunakluwa kwa hapo. So unapata tumekesha, AJ amerecord ngoma na sili. Iyo design, unapata mi nimerecord na yeye, ama tumerecord wa tatu, hivyo. Ngoma tu inaekwa inasaviwa. So later on ndo akakuja akatuma nikasema sasa tuchukue hii tuweke kwa. Kwa hiyo nini na sivyo hivyo ndio ikakuwa.
Oh. Yeah. Awesome, hiyo ni fit sana. Unajua Silverstone Buzz na Clue. Ni wase ngumu sana kuwapata. Sijui wapata aje. Wanakuanga mutini mbaya.
Na Silver, hiyo siku tunaenda kwa Silverstone, nafikiri kineje ndo alini invite ama nieje ama. I think, cause pia, sinajua internet tu nini nina, hapo ni Ngong Road na mimi niko namba 8, niko vuka tu barabara one time. Na mimi nikasema, kama kuna studio hapo, na pia ni ile design, sasa umeanza kuingia studio za ubabini, unaona bro, like, studio different, unanipo hata ya unapata kulaka producer, unapata studio za white, kini sikuwa ni meona studio za white, like speaker za white, big evil and everything, bro. But since kuna hiyo process ya ku, yani progress, unanipo hata bro ikakuwa, nimeingia sasa studio flari, nimepata na Clue, nimepata na Silverstone, hivyo tu, na vitu zikaanza kukua tu, progress, pole tu.
Awesome. Hiyo studio ndo inaitwa Snow Records. Yeah, shout out to Snow Records because wajua tukiwa na sit down na Brooklyn Boys walisema wakati walikuwa na wakia nini East Mbaka London walirekodi huko na wako na studio. Na venye walienanga Snow Records hiyo ndo time walipata feeling ya like yo
studio. Hata sina vile tu nimeisa hivyo tu ni huko
like Snow, shout out to Snow Records.
Yeah, good billionaire.
Ndio wa push wakafanya East Mbaka London na mpaka hadi ilikuwa na nini. Speaking of East Mbaka London, majama, the taste of London in Nairobi. Wanaiona kweli? ndio hiyo the taste of London in Nairobi. So unajua East Mbaka London. So definitely walisema that was the thing like ilifanya wakakuonea motisha kufanya album because you know like yo this is a studio inakupatia
feel. It was a safe space.
Nice. So nataka tuingilie your new project. Wa Poa Season. Na unakumbuka nitonga Wa Poa Season live experience performance. But hold on to that. Before that, in a previous interview nilifanya na Pesh, ulisema wewe na B-Boys na Davaji mnawakia album ya Wa Poa. Yeah. So nilikuwa nataka kujua ndio hii ilitanika kwa Wa Poa Season ama kuliendaje?
Sasa ilikuwa inafaa tuitoe hiyo kitambo. But sasa tukakuja tukafanya hiyo Wa Poa live experience. Na wewe ngoma zilikuwa hapo si zilikuwa tu za love. Na ndio nilikuwa tu nasema kama hiyo design ya project. But sasa tukuzitoa hatuku finalize tukasema ati ilikuwa album ama hizo vitu zote. Sasa later on tukaanza kurekod tena. Unaona, yani sasa ngoma moja moja. Sasa unapata kama reasons zenye zilikuwa kwa Wa Poa live experience, like tulizifanya sasa zikakuwa ngoma sasa full. Unaona?
Yeah.
Kukakuwa na reasons, kukakuwa na mixed feelings. Na like, hizo mbili ndo tulikuwa tumefanya. Yani za madem, mimi na Eje, na mimi Davaji na Eje.
Spinks and kuwa kwa hiyo live performance?
Spinks and kuwa. Ay, kumi wa sawa kwa ilamu.
Mbaya,
ay. Unacheki, maniga wa kwa ilamu. Ikazoza
na mafios.
Tukasema, tutakuja tuitoe sasa. Kama ni next year ama kitu kama hiyo. So, tukaanza kupanga sasa. Kuongeza, like, other songs. Kwa sababu hizo zilikuwa tu mbili sijui tatu. Tukasema, sasa, we need, like, other new songs. Na zikuweza love, bado na the same. Mawa, sasa, tu nilisema ndatoa nao. Tutaitoa tu nao, but sasa tutaongeza mawimbo na vitu like watu wajasikia, unanipata like kwa sababu hizo zilikuwa hapo, watu walikuwa wamesikia. Sasa hizo na watu wamesikia kwa Poa live experience but aziko out. Sasa ukitaka kusikia unaisikia tu
that was the trick.
Yeah man. But see, sio trick ilikuwa na tukaona ili work na watu walikuwa na request hizo ngoma. Sasa ndio tukasema tukaanza kurekod ngoma zingine tukiongeza polepole nini hivyo tuko light.
Oh, nice. Now tukikuja now to the album.
Yeah.
The intro, shout out to Ray Kiragu. Ilikuwa idea nani ufanye hiyo intro? Juu intro imenichomea mpaka nashindwa kufanya interview ya Wa Poa.
Kwa nini?
Like said, hiyo intro imenichomea mpaka nashindwa kufanya interview ya Wa Poa, but niko nataka kujua ilikuwa idea nani kufanya hiyo intro na Ray Kiragu.
I think ilikuwa combined yangu na Fido tukiwa tu hapo studio. Ilikuwa interview. So tukaona tunaweza tumia hiyo sauti. Jie pia ni legend na cheki.
Mbaya.
Na mimi nivitumii pia nasikiaga kwa wasewa majuu saa zingine. Wao hufanya hivyo. Uyuzi hizo.
Hizo maani kama hii. Ilikuwa like a real interview.
Ilikuwa real kama hii hivi. Sasa hii niseme, kuna bezi fulani nataka unipatie hiyo audio.
Oh, nice.
Ye pia kakata hiyo audio.
Umesikia, make sure hiyo audio iko crystal clear. The next album, kuna kitu ya satakata hapa.
Ndio hivyo. Sasa ikakuwa, hata tutumie part fulani kiasi ya kinyuliza hizo interview na kuhusu Wa Poa. Alafu tutatumia kama intro. Kwa sababu pia alikuwa, she's a legend,
Ray is a legend. Hiyo voice yake ni legendary kwa radio.
Mtu anajua.
Anajua, sitafadhali. Hata Roger Lee alikuwa nazoza hata before nianze kujua Yasa.
Mimi hata mimi.
Hata sasa hivi venye ume come up niko kwa game na umemtambua, mtu hajatambua akona shida. So rollout ya wapo wa season ilianza. Unajua kwa hiyo intro ulisema the album is going to be different.
Yeah.
And it's all about love. Na ume put your chest out na umeifanya umeifanya every different na umego all out. Na nikianza kucheki rollout ya wapua venye ilianza, nilikuja kurealize, yo, can you do hiyo outro, hiyo intro bado ikuwa. But niki look back venye ilianza rollout ya wapua, definitely kenye unasema ni is true to the testimony of the album, because unaona like the first song ile uli release ulifanya na Silas
Piper.
Wao msanyeta sijui ni nani.
Yeah.
Nilikuja kumjua na wewe.
Yeah,
and then vibe yake ni different, anakanikani msanii wa R&B. Vile ndivyo sisi R&B za
zile ndani ya wazungu ile poa.
Hey, so uni msanii mule link up aje jumi, I've never heard of him before.
So Silas to the link. Snowball. Mimi ingia hiyo siku alikuwa hapo tu na gitaa.
Mhm.
So tuka like hiyo tu interaction nini, au mimi ni Asa, yeye ni Silas nini. Mm-hmm. Ana play guitar and everything. Na mimi pia hapo ndo pia na like na learn muziki, unaona kuna instruments, unakuja unapata kuna chali tu kama wewe ama younger than wewe anacheza hiyo guitar. Mm-hmm. Like nilikuwa nimeona hizi vitu za internet, like msee anapata na kama apologia mpatana na msee wa gitaa. Mm-hmm. Alafu anampigia na rap.
Yeah.
So hivyo ndo nini yetu ilianza relationship, like
nice.
Ikakuwa tu hiyo siku amekuchezesha gitaa, mimi nimebambika and everything, ikakuwa tuna have tutatengeneza wimbo.
Mm-hmm.
Unaona, na like ikakuja ika happen to like tukatengeneza sasa use me. After tu hiyo kujua na hapo na kujua huyu jamaa anapiga gitaa nini, hivyo tuna ikakuwa wimbo use me bro.
Naona sana na use me ni different. No,
si different.
Ni different hata when ile scare some hey, yasa kono watu kutupeleka wapi?
Niko hiyo.
But tuna kutrust uko hapo kwa cockpit, tuna kutrust kwa watu pale. Eh, but it different.
Yeah man.
Trust me, ni up to now, even up to now.
Mse anajua mziki ana hii.
Anajua.
Yeah, anajua.
Ukicheki mziki ya your peers, like, mse ya metuwa ngome na kalibia kitu kama hiyo. Hakuna,
bro.
Hakuna, sijaona. So, like, on that, nani aliproduce?
Jazzy type of beat.
Mm-hmm. Yeah, ikona hiyo, ni kwanta kujua nani aliproduce?
Maza kumbuka walai.
Julu kwa ni kitu
producer tu fulani bro, yeah,
ni kitu different sana. Yeah. Na umesema tena umse anacheza gitar, so
kama
so kuna maanisha kuna nini instruments amecheza to the beat ama
alicheza kwa after hours?
Oh, after hours.
Yeah.
Ah no, matafikia after hours. Tafikia after hours. After hours ni ngoma nyingine tena.
Yeah,
uliamua wapo wa season.
Yeah.
Unajua the album is self explanatory wapo wa season. Na ukiingia ndani ndio unaanza get okay, the album ni wa poa season, but the package ya Kenya Yasa nakupatia si kile uko na expect. Unacheki, which is something muli calculate mbaya sana. Unaweza nishtoka ukiniambia mja calculate.
Sasa hiyo hapo na tu calculate kwanza kwa beats, me personal.
Mhm.
Nilikuwa very picky na beats and everything bro.
So niki ukisema ulikuwa picky, in my mind mimi niko like ni kama haukuwa unataka kitu inapiga sana ikuwe ni melo, ama ulikuwa picky notes? Jumi kwangu mimi nafikiri kama unataka kitu calm na ipige sana.
Exactly, soft.
Mm-hmm.
And quarters. Na like niko nataka hizo flavors zote. Unaweza sikia kuna ka R&B, kuna ka trap soul, kuna ka drill, alafu unasikia tena kuna Lingala, unaona kuna hiyo rumba, kuna jazzy type of beat, unanipata bro? Na hizo ni different markets
tena sana.
Hizo ni different markets. Mm. Na kuna hiyo part pia tulikuwa tunataka kuhit hiyo juu kama Silas aongee Kiswahili anaongea tu Kizungu, unaona bro, na like Mzungu akisikia hiyo ngoma like ana relate
anasikiza,
na pia Mkenya akisikia mwenye anajua like mwenye atasikia ama mwenye amesikia hiyo ngoma like anajua ni nini nilikuwa na try kufanya.
True.
Naona bro, cause kulikuwa pia na hiyo part ya watu tu wametuweka kama drill rap, unaona, drill imekuwa yani, but in real sense bro, si ma artist, si ni fully artist, unaona bro, tuko able na gen, mi personally na sema ati niko na genre ama ni nini, like siwezi sema ati niko na specific, unaona bro. Hey, niko tuko diverse your design na kupigia yote.
Nice. Hata umejibu swali yangu venye ulikuwa umeshataja drill, ilikuwa nikuulize like unaweza feel disrespected mse kama mimi, achana na mafans wanajua wanakuanga wanakuanga na their own rights at some point, wakishasema ni hivyo. Like mse kama mimi nimechimea hapa alafu niseme yo I have big ears today, one of the biggest drill artists, utafeel ko offended.
Na siwezi feel ko offended because bado ni ukweli, unacheki kuna hiyo part ya drill like iko
na drill ilifanya wasee wakakujua. At some point pia unajua mimi kitambo before nianze kuwa a true music consumer like vibaya, ilikuwa kama nimejua Yasa na drill, nilikuwa ngana chill hivi nisikie Yasa amenitolea yuzu, acha ufala Yasa hizi nini unaimba. Nilikuwa ngana hizi nini unaimba Yasa, wewe kwenda huko wewe ni tu a drill. Sasa niko hizi nakaa sana ngoja nisikie 18 and over, Yasa bado uimbi madrill wewe, acha ufala. Acha na kusikia next time nikisikia umetoa
drill.
Speaking of 18 and over, mbona uliamua kwa the second single una release?
Over 18 ilikuwa too hard man. Ilikuwa hard.
Alafu wait, ilikuwa drill. Over 18. Yeah. Oh, sorry, mimi nimezoea mara
18 on over. Ilikuwa over 18.
Over 18.
Na ilikuwa na hiyo part ya drill. Mhm. Alafu watu tuange relate tu na hiyo over 18. Watu tuange relate tu dae. Na ilikuwa drill, unanipata sasa. Since watu walikuwa na like walikuwa naweza nini hiyo fact like ni drill na wanajua venye. Like wananijua na hiyo drill ama kitu kama hiyo pia. Like kozi ya kwanza ilikuwa jazzy type beat na ilikuwa drill. Drill jazzy type beat. Alafu nyingine ikakuwa
drill
but melodic type. Unanipata. So na ilikuwa kachi bro. Tipe imezoza. So like, kuna hizo facts.
Okay, nice. Now, tukiingia kwa ngoma kama Tipito.
Yeah, ma Tipito.
Uko na
Sphinx Mafia.
Sphinx Mafia. Na yo, kwanza before niingilie hiyo ngoma.
Yeah.
Nilikuwa nataka kujua nini? Mad Club. Na regard yourself as a label ama as a just a stable ama ni kitu kama creative mko pamoja mnatrai kupushiana?
Sasa naweza sema kwa organization.
So, ala, nikisema like, unajua at the moment sasa nikisema tu Mad Club, najua Biggs na najua Spins. Kuna wase wengine ndani ya matu.
Kuna Mad Max.
Hey, Mad Max the original.
Kuna wasani kadhaa, kuna Ngovo, kuna Sumbua Dadi. Wako kadhaa.
Hao ni wasani bado. Unajua kuna kitu mko nao lakini tutaikujia. Unajua kuna kitu mko nao. So, tukirudi kwa hiyo ngoma umefanya. Umefanya ngoma kadhaa but kuna Tito umefanya na Spins Mafia. Hiyo ngoma ilikuwa in a certain way, unajua venye Spins ali come through. Sikuwa nimemexpect a come through hivyo.
Hiyo vibe.
Hiyo vibe. So ilikuwaje ukamwa Spins na mafitin kwa hii ngoma?
Tumeona kwa like mi uko na si uko pamoja most of the time saa zingine na Spins. Saa kwa hiyo process tu ya kutengeneza hii project like tulikuwa tu pamoja na like tulikuwa tunasikia beats. So ile yako area yangu nini tunasikia
Ah, simi nikakuja na ka chorus. So hiyo chorus ikambamba tu hiyo. The way you tip, tall girl, wine it slow. She loves my songs and loves my flows. Like, ikambamba tu. Na since tuko area na tuko hapo si... Kwanza tu kuandika na... Hii mwadu naika kuwa wimbo. Kwa zile tunasikia tu beat na tumechill kama nigga. Area. Nakalia, ah. Mimi kalia hii beat na sound poa. Naona kwa wapo wa season ita sound aje. Unacheki. Tukiwaekea hii flavor, unaona. Tulikuwa tunaichambua ya design ya flavor. Sasa juu mimi pia personally, na hiyo beat imecheza na nime come up na hiyo chorus ama nime come up na kitu catch. Pia mimi personally kwangu inani inakwaza, kumbe unaweza fanya hii. Like unaweza toa ngoma kama hii na ni tayari mimi nishaaminia, nishanibamba kwa masikio. So literally niko tu, nime believe na niko 100% sure. Fan wangu atasikia itambamba. Ama mtu ajai nisikia na itambamba. So like kwa hiyo process bro pia ya naandika tu hivyo. Na ikakuwa tu hivyo ngoma.
Awesome. Na kuna ngoma ingine hapa. You're talking about real ones, but this song is titled Real. Umeeka Milashe, P13.
P13.
So, Jules, kwa nataka kuongelea vitu real.
Yeah.
Ilikuwa jo kasema Milashe ndio nikimweka hapa tuongea tu about realness.
So, mseka Milashe alikuwa dago pia, but alikuwa nyuma yangu.
Oh, alikuwa Ditches.
Yeah, Ditches.
Ulewa juu Ditches. Yasa wambi ni shule gani.
Nagoreti High School.
Yeah, kabisa. Yeah, represent. Man. Shout out to wasi wote wa Ditches.
Yeah, man.
Yeah.
So, like, na alikuwa metuwa ngoma na nani na Mavo, Mr. Right. Mm-hmm. Yeah, like, tulikuwa tumehava hizo talks za, like, features.
Mm-hmm.
Yeah, man. So, like, kasema, ataka ni mweke pia kwa kitu. I try to kitu like any drill but akwe
kwa element tofauti
element ya love sasa unge hiyo is in your love na like niko nataka pia to pop bring awase wa industry wasemi like najua wako about kama najua unanipa at like niko very specific pia na kuchagua tu wasi fulani.
Okay, nice. Na venye umesema unajua venye, for example, venye umesema, ulichukua Milashe P13, umeweke kwa element different ya anaongelea love. Kuna ngoma mmefanya inaitwa Mixed Feelings.
Yeah, man.
Kuna AJ na Davaji. Na kwa hii ngoma, yes, unajua nani alitoa feels Davaji na alikuwa anaimba imba huko.
Yeah.
Pia huko amekuja anaimba imba sana. Unacheki, yeah, so, like, sijui, like, thought process yenyu mkikaa chini ama working towards the song inakuwaje mpaka unapata msee kama Davaji ako kwa like anaimba ile amepiga verse yake vifiti but unasikia hapo unionyeshwa anaimba hiyo
sasa hapo ndo mali na kamkoa ya fully artist unanipata bro cause kwa hiyo process ya kuandika ama kusikia hizo beat kila msi yako kwa world yake, kila msi yako kwa feelings yake. Unapata kama AJ kikuwa kwa mixed, venye anaimba kwa chorus, anadai na mpia mixed feelings. Like, kama wanaume tu pia we, like, kama yasha kukreate ya hiyo, ame create hiyo nini ya kumove. Unanile, ame create hiyo pace, ame create hiyo line tunamove, ama direction tunamove nayo. Unanipata, akisha ongelea, anadai na mpia mixed feelings. Anadai amechoka so she living like me personally sina huo dem ama like lakini ni feel age unanipata so mi pia na kwa vulnerable like vulnerable na feelings yangu na ude mwenye mimi tuseme pia nafikiria nampatia hizo mixed feelings ama vitu kama hizo unanipata so kwa kuandika inaenda unasikia msia ameka verse alafu ameimba na ime sound fiti tu all of a sudden, but hei kukua, na kuyo pati ya kuimba, mkwa hapo mnamwambia, ebu rudia tena, ama, imbe tena. Na bro, inaenda hapi inatokea, na hapo unajua, si mma artist, si artist story, tunarap, tunapana, ikotu ndani yako, cause hiyo kuimba ina happen, unaisikia tu bro, unaiputin tu hapo kwa mic.
Kweli. Na venye unasema, nini ma artist? Juu unacheki kuna mangoma kadhaa ziko zina fall under different genres kama vile unsure ni like afrobeat, kwa hiyo afrobeat unacheki. So inamaanisha for you ndo kuja kwa hiyo element ya kuimba mangoma ziko kwa genre afrobeat na venye wasee wamekujua ah nani ni mana driller. So like ni ile unajua for example umewakia wapoa season. But wapoa season, is it project yako kuambia wase ini album ya wapoa season ama ni project yako kuambia wase ni aje, nini artist, neza wapigia drill, neza wapigia jazz, neza wapigia afrobeat.
Kuna hiyo fact. Kuna hiyo fact ya hiyo. Na pia like, kuonesha tu like, tuko hapa. No, na like, tuko hapa na like, ku have pia a lot of ears to say. Na ni pata like, cause kuna mse hata ni ndambamba kwa drill lakini stambamba kwa ngoma nyingine na kuna mse ndambamba kwa ngoma kwa drill na ndambamba kwa pia ni mafans wangu nilikuwa na try to reach out na nipata cause si ati wote walikuwa tu wa drill so nika create hiyo pia wao wakuwe na ka safe space ama ear na umsani wao unanipata bro kama kuna mdem hata sikia atasikia blocks hadi sana unanipata bro na kuna mdem wako ni mafano wako so una kuna hiyo part pia unafaa uache I feel huko kadama pia nika kuna hiyo tu
nakupata so aiye confused sana so kwa wapoa season Brooklyn Boys umweka separate and different tracks ulika chini ukasema siwezi watumia on one track this time wacha ni wa separate nipate wase element ya AJ kando na right kando juu kwanza kama mnacheki interview say mnafahamu cheki the new video which is out Big Yasa featuring Mr. Right
10 plus
make sure you watch it so hiyo kwanza hiyo ngome ni bambanga sana inazanga deadly sana so uliona like ulifanya hivyo intentionally ama ili happen tu hizo mangoma
ili happen cause kama unaona kama mixed feelings niko to share record unaona kama wapo
ile wapo online
ili kuaga reasons pia ili kuaga nini ingine reasons na mixed feelings ni age yako alafu 10 plus Mr. Right sasa sikuona need ya
kuweka pamoja kama
exactly. Kama na tayari niko na ngoma na AJ kivi yake na niko na ngoma na AJ na Dabaji sasa Mr. Right na yuko kwa pi naona yuko like kwa hiyo album and sasa ikabidi pia yeye ni tutafute kitu tunafanya so nikapata hiyo beat kwa msefrani anaitwa Young Rist ni wa Russia mzee
wanani
wa Russia
ni mko tal
Instagram tu bro.
Noma sana. Shout out to the internet. If you are watching us, the internet, if you are watching us, shout out to you.
Mbia mando wakaika hiyo beat ya type of 50 cent hibo.
Ndo hiyo. Ndo niko, nijoni nikona ni gonga. Nesikia
hiyo. Kona ka old school flan. Ndo
hiyo so meniambia, ndo hiyo nimeipata.
Ya. Nika. Hizo ndo pia like ameiva kuzitengeneza. Sasa most of the times yao nitumia tu kwa email. Sasa kwa kusikia mimi nikasema hii ina sound Mr. Right. Mimi nikamtumia tu hivyo. Na tukaenda tukarecord hata actually yeye ndo alinirecord. Tulirecord tu na yeye.
Nice. So mimi ndo huko jisaiwa kwa. Yeye already alikuwa sha form nini? Favorite records. Okay, nice. Now, so after hours. Mbona niambie ilikuja ikape na aje juu unajua by the nini yesterday niitwaje place muli rekodia niitwaje
Dini some House of Dini
nini ni muli rekodi na Dini
kulikuwa na Magafele
yeah but kuna nini fulani unakumbuka kuna studio fulani na kuanga huko nini si Snowball it is Snowball kuna jina inaitwa ona ni Snowball. Snowball kuna nini flani walikuwa natuangi na jita after hours. Kuna kumbuka. So venye hii nini after hako ilitoka. Sorry, nilikuwa na confuse Snowball na Snow Records. But Snowball walikuwa nafanyangi hizo after hours. So venye ulitua after hours, nilikuwa nafikia niyo nini ya Snowball. ndo naisikiza nasikia ala
rumba, rumba tena.
Alafu ni rumba rumba. So ilikuwaje ukanini uka link up na Maga? Shout out to Maga, kitambo alikuwa na bendi fiti na jita Reda Capella. Sahi Reda Capella kwa separate nani anapiga kazi fiti Itsiaba, unajua Yaba? Yaba alikuwa na Maga Capella. So hiyo Maga Capella sasa inatoka hapo kwa ni Reda Capella. Ilikuwaje mka link up naye?
Maga, Maga tulilinka kwa apart from ndo tuende hiyo ngoma ama
ndo meet alafu mkafanya ngoma ama alikuwa included je kwa hiyo ngoma? Juma gani
ndo alirecord hiyo ngoma? Ndo akatengeneza like hizo instrumental tena from scratch na piano hapo na magita na Silas. Sasa kupatana na neno najaribu kukumbuka.
Mwenye saa mlinzi ndio mkama.
Sasa hii
inanisema. But unasema mlirekodi ya kwa dini.
Eh.